Kuwa peke yangu, sitaki kuwa nje ya heaven. Nataka niwe na we, kila siku nikutazame. Ni wewe above my eyes, sitaki kukuacha. My only one, my only nesti. Sitaki kuwa peke yangu, sitaki kuwa nje ya heaven. Nataka niwe na we, kila siku nikutazame. Ni wewe above my eyes, sitaki kukuacha.
Nipe macho nikuone. Nataka niwe mbele zako.
I put my hands up, I wanna surrender. Everything I have done, please forgive me. I don't wanna go to hell, I don't wanna get stuck. I know you're my king, I know you're my redeemer.
Tangaje nyakira nibere umugozi wawe na unina sinye uzagorera ni wowe na wonye uruta byose nipe macho ni nataka niwe mbele zako.
I put my hands up, I wanna surrender. Everything I have done, please forgive me. I don't wanna go to hell, I don't wanna get stuck. I know you're my king, I know you're my redeemer. Every time nikikosa, usini ukumu, dambi sitaki, I surrender. Ningekuwa binadamu, ningekuwa jenamu. You are my defender, that's why I surrender. Ningekuwa binadamu, ningekuwa jenamu.
I put my hands up, I wanna surrender. Everything I have done, please forgive me. I don't wanna go to hell, I don't wanna get some. I know you're my king, I know you're my redeemer.